samaki wa majini, nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na amani, mapenzi ya dhati nayonipa sijawaiona. Endani juu kifo cha mende chali, padi tu padi, mande tu mande. Endani juu padi tu padi, mande tu mande. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby,
Vicky Bundes.
Helewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza dipo moni, hakika wengine sio. Uwe zawadi, uwe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Uwe zawadi, uwe wa thamani, kanipa Maulana.
Such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love.
Baby.